Bastola na glass of vodka, lazima kwenda sadaka. Madeni lazima lipwe, hata mdai wasipotaka. Another day, another dollar. Hami mchaga mwingine, siku nyingine, ela nyingine. So kicheche mwingine, ha huh? Asante ni kwa kuja, thanks for coming. Coming, 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 coming. Asante ni kwa kuja, thanks for coming. Coming, 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 coming. Comes the best, mother. I'm still the best. Kiniona kimya mani na mshindo na trotu. Vita kwa vina mani na auto in the bank. Kama ipusha pika tu, speakers anini kacha. Mungu akitaka kukupa wala kwandi kibaru. We get money on the right things and keep kama wenye kelele wote sio kings. Kwa na nidhamu. Tatizo la uongo ni kwamba milele haufiki mwisho. Kakiboro tatudanganya na kesho. Malalamiko kibao kama mtoto wa kambo. Kuruka ruka haijawahi kwa dawa ya ulimbo. Asante ni kwa kuja, thanks for coming. Coming, 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 coming. Asante ni kwa kuja, thanks for coming. Coming, 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 coming. Hey, 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 hey. Ili kwa poa tu, ili kwa love tu. Ili kwa safi kabla mkwanja ujaleta makuu. Ili kwa sugar tu, ili kwa peace tu. Ili kwa mzuka gafla mkwanja ukaleta upoz. Love kwa mbali, chuki mwanzo mwisho bro. Hata mini hater, kodi mpendi hivyo hivyo bro. Ulete wege na mkupende, mini yesu. Hakuna shavula pili, toa wembe ni toa kisu. Bado mshabiki mkubwa wa kaze Mungu. Ila kama na kweza simgoji na kupa kubwa wangu. Life yangu movie, na mindo director. Hata ukinielekeza so kitu na kwa extra. Asante ni